yeah. It's up life. Yeah. Na waza vipi niji kwa mwe. Na omu kwetwa kukofiti bado. Kipi nifanye nisi kwa me. Wala ugeto nwe na unga kidogo. Kwa ili life mpaka utusue. Na kuna mudo tatumika na bado. Na wanambiwa nitazame. Mana mindo mwenye limu kidogo. Ajabu kaza wazi pate tawe nye vyeti. Asa vipi ntatubua. Na tauni nipo miaka kumetaha ileti. Sijui nini kitantua. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself we are missing.
Ivishida ni kuishia la saba. Na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Na waza shida ni kuishia la saba. Sometimes sielewi maisha yanendaje na mimi.
Kuna mtoto wa jirani alipata one hapa napo sema yukote. Ivi ni nani alo sema ndugu ni number one okiwa nacho lazima kupi. Na uko nyuma nimeacha madogo. Mana mindo mamando papando bro. Tunagawana nipatacho kidogo. Mana mindo mamando papando bro. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself where I miss it up.
Ivi shida ni kuishia la saba. Na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Na waza shida ni kuishia la saba. Sometimes sielewi maisha yanaendaje na mimi.